kun sagale America ti sagale na America sagantan afan oromo amajal tejira arka fune da wato ta fi take fato ta sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni dan as magala Washington DC rakana sini da barsu kofi buya har daji mata fulbana ku da jabara kuma la mafi da mila makala kofsa Ethiopia timo fulbana jabara kuma la mafi ku da shon kabate ya ta jira kan simke simme su an bakka du murdati kofi kenya raket sakki gaba sale idimma addadarati tiye fatanu fi kofi ni torbani labata kabane ya ne jira amma tumura saganta kenya ti akan wajinin turtanu sina fera amma garo odu darbina odu warna mo kan nutimtu tujubeda wajinin tur
Atamoltan odungalgala kanaf qamnu kuno United States la kaba Ethiopia tigege famajiru lalchise akekachi sakakenni tayota ujille adda United States gare laman nagenyaf dande akasaqan gafataniru sochi worana kaba Ethiopia kesat tamacha rufen yaddo guddan tidagama lolaf wol barbadun debe egalu chimsine balale fannejechunan dubima ministry imala Ned Price ebsaniru kanalalchisudan odugoda gabasa qamna Nanno Amara, godina bulchiinsa waaqembira keessa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa deebi'ee kawuttaanse aana ziqwaala keessa waaltaaliin tajaajila kennan adda addaa manca'aniiru yookaan miidhaa hamaan irra ga'u bulchiinsi godina waaqembira beeksisee jira. Aangawoonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti manneen barnootaa sadarkaa duraa 10 kan sadarkaa 2ffaa 2 kan magaalaa qadaamii keessaa guutummaatti barbadaaniiru jedhan. Badii kana kan dhaqqabsiise TPLF jechuun himatan. Akka aangawoonni jedhanitti kutaalee eegumsa fayyaarras miidhaan ga'ee jira. TPLF bira deebiin kenname hin jiru garuu kana dura qabeenya dhuunfaas ta'e kan mootummaarratti saamichaaf badii ga'een wal qabate himannaalee dhiyaatan fudhatama dhabsiisee jira. Amnesty International jalqaba waggaa kanaa ibsa baaseen humnoonni abuutu waggaa darbe naannolee amaaraa to'atanii turan keessa qabeenyaa namoota dhuunfaa saamuuf mancaasu isaaniitiin himatee jira. Amnestiin gabaasasaa suraalee saatalaayitiin mirkaneessee jira jechuun Masfin Arraagee gabaaseera. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walga'iin kamisa kaleessaa White House'tti gaggeessame hookkara jibbiinsa irratti hundaa'etti duuluu irratti kafuulleeffate yoo ta'u pirezidaantiin United States Joe Biden olaantummaa warreen adii balaaleffachuudhaan biyyattiin qaama siyaasaa ishee summaa'aarra akka aantu yaadachiisaniiru. Qeeqxonni Biden immoo wal dhibdee kana kan uume isaanuma jechuudhaan dubbataniiru jedha gabaasii Paatsii Wudaskuwaaraa White House irraa ergame. Hiriira olaantummaa warreen adii bara 2017 Charlottesville, Virginia keessatti gaggeessame ilaalchise pirezidaant Joe Biden mormii hiriirtota sanaarratti ajjechaa raawwatame innaa gumii waltaanee haa dhaabbannu jedhu qopheessanitti yaadachiisaniiru. White House akka jedhetti sagantichi hawaasa haleellaa jibba irratti hundaa'e keessa darbanni kabaja. Dhugaasa jimlaa mana sagadaa Siik Wiskaansan keessatti bara 2012 tti raawwatame dabalate mana bashannanaa halkanii saala wal fakkaataa Filooriidaa irratti bara 2016 raawwatame suuqii bareedinaa warra Eeshiyaa Joorjiyaa keessatti bara 2021 waltaa daldalaa guddaa Teeksaas keessatti bara 2019 tti haleellaa warreen Ispaanishii irratti qiyyaafateef jalqaba bara kana suuqii guddaa Niyoorkitti argamu keessatti namoota gurraacha irratti haleellaan fuulleeffate gaggeessameera. Ragaan FBI akka agarsiisutti waggoota dhiyoo asitti yakki jibbiinsaa dabalaa dhufeera. Muddama weerara vaayirasichaa waliin walqabateef haasaa jibbiinsa siyaasaa dabalatee haleellaa hedduudhaaf akka gumaacha ibsameera. Qorannoon Economist YouGov jedhamuun gaggeeffame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa 100 harka 66 jalqaba bara 2021 irraa eegalee qoqqoodinsa siyaasaa biyya kanaa hammaateeraa jedhanii amanu. 100 harki 62 immoo waggaa dhufan keessa qoqqoodinsi siyaasaa ni dabala jedhanii eegu. Namoonni 1,000 lakkaa'aman galma Westminster keessatti argamuudhaan mootittii Biriteen Elizaabet 2ffaaf kabajaa qaban isa xumuraa mul'isuuf jecha London keessatti hiriiru itti fufaniiru. Hiriirri jiru toorri isaa riqicha taa'u darbee kiiloomeetira 6 dheerata. Kanneen gadda isaanii ibsuuf argaman kun reeffa mootittii Elizaabet dura daawwatanii darbuuf kadhaabbatan fakkaatan. Biriteen keessaa uummanni hedduun kan isaan beeku kaduwaan boqotan reeffi mootittii Elizaabet hanga wixata sirna awwaalcha isaanii raawwatamutti mana mootummaa keessa tura. Karen Sera Tumtota United States Kaparti Lela Mani Jalkababati Kana Presidenti Taiwan Tsai Ling Wen Walin Kan Walargan Yoto Kunis China Walin Wal Ibdechman Enna Umamet Congress United States Pra Udulati Kanaf De Girsa Taasifame Isabudana Agar Sisa Udugabastun VOA Catherine Gibson Mise Sota Jila Kana Walin Wai Nagenya United States If De Girsa Dinagde Taiwan Elantise Marisi Stajilti Jilli Congressi Parti Lela Mani Dorsisa China Radfun Walkabate Hariro Gadfago Akkabatu Gavacha Jirachun Degirsa Taiwanif Harum Fami Kabroti Dawannan Enyakun Imala Sena Kabesa Nancy Pelosi Tanseti Kunis Woguta Digdami Shankesat Afanya Imanamare United States in Dawanna Gegesa Misajal Kabature Misensi Jilota Sanatoko VOA Fakahimanit Adems United States Yerun Itijijiram Ammajaran Pulchins Biden Gurgurta Meshawaran Afkan Ol Dollar Billion Tokuf Tukato Kotor Bandar with Taiwan if can ragazi seyoto, kunis China bra, but tell more me that kasi se jura. President Joe Biden Jumata Har Amati Tabatuku Baki Chobekam to can Britney Griner if Ujigesa Abilena Genya Michigan Paul Whelan Walin White House to Alar Gufkaru Fataniru is Andaman Amale Rasha Kisati Amanijuru. Walgain kun Biden if Mati Gidutik Aman war Arguf Kajalik Abayoto, Bulchin Sikun Lamilen America Laman Akagat ifaman gochuf charrak itifufisak abugaru, hanga amat milkovne, gegesa en najurtitaun ipsamera. Bulchin Sich Bati Adurisake Sakajaleti, Garabiyat Akagalan, Yad Chima de Seture, Garu Rasha Hangayona, United States Walin, Walingalin Jurti. President Joe Biden, Garensani, Guya Guyar and Kanaratu Jecha Kajuru, Nagar and Garabiyat Akadevi and Murkane Surataka Hujeta Maju, Akasan Watan and Barbada Jechusani, Itigafatam Tun Pressi White House, Karen Jean Prayer, Kamisa Kalesa, Ipsagast Estaf Kenanin Bek Saniru, Odungal Galakanaf Kam, Kanu.
Galatomi tuju be ordofto takenya kanatti ansud animo ifsa odu ijo wanni kan walittibu insa kaba Ethiopia irratti tiye fatetti cena jalnanetu isini diessa
Motumani Ethiopia af angoni bulchisananno Tigray tarkanfi warana battalumatti dabani Marina Genya, Kara Gamta Afrika Anga Gefamun formata ratti wali galamira kagaani United States gafatte jirti Dubiman Ministry Dantala United States Ned Price Akajanit Ethiopia Gamakaba Keset Sochi Warana Dabala Demun United States in Akan Yad Desejra Walwaransi Kunitifufusa Jabesine Balale Fanna Kajan Ned Price Waltibuin Sakana Furmani Gamawarana Injuru Jadanir Demsa Nagenya Karagam Ta Afrika Gagefa Mudegeruf United States Kopita U Redebi Anibexisan Gamtan Afrika ya liga ma diploma summan mariga gefa muhanga dandamit hatattaman akajal kabu gochuf nidegerra kasumas dink isifanna qabnaf jedan net price ertran humnoti shakabaft kunis hanga dangashet akata akasumas ertran stay kan nembro wultibuinsa kana hammesa jiran akada banibga fataniru motuman ertra dienya kan himata wal fakata ministrin dantala america ese halejura Ministerin Dantala United States Yero Yerot Ertran Waliti Winsa Ethiopia Kesa Hamme City Jechun Himata Kajan Minister Odefano Ertra Yamane Gabra Maskal Kun Hala Kamini UK Sati Wan Ragan Mirkanau Danda Umiti Jechuran Tutari of Irati Barresan Buatar Simofi Jecha Dula Warana Dibilisumau Matatigrayo Kanti Pilif Gagesu de Gerun Wantoko Ugajiru Michirunimo Wambrati Jan Yamane Gabra Maskal Biyota Gamfa Afrika Keset Jilli Addaka United States Kataan Mike Hammer Gamasite Gaimalani Torballa Makangu Teyoto Motumma Ethiopia Humnoti Tigray Akasumas Diplomatota Tokuma Motumotafi Kangamta Afrika Walin Dubbataturan Addibilisumma Ummata Tigray Yokan TPLF Mari Karagamta Afrika Gaggefamu Tirmachu Fedi Akakabu Beksisejira Misensa ajaja giddugalesa angota Tigray fi dubihima TPLF yokan addabilisumma ummata Tigray katan getacho radda media nanno magala maqale jiranif hala majiru ratti kamisa kalesa ibsakenna nijran halella motumman Ethiopia kallatti adda adda nuratti bani fashal sisne ra kajedan obbo getacho radda waye marina genya fi yadde esu ilalchisenna ibsan
የድርድር መድረክ የተከፈተ ቀን ወደ ድርድር ምንመለስበት ሁኔታ ይኖራል የሚል አቋማችንን የገለጽ ነው። ጊዜያዊ ተኩስ ማቆም የሚባለው 2 ሳምንት ሊሆን ይችላል፣ 3 ሳምንት ሊሆን ይችላል፣ ወር ሊሆን ይችላል።
ወልተጅን ወልዱ ቢጉ ያበነሙ ገረመሪት ደብነ ከንጀዱ እጀኖከኛ ካኒብስነ የሮድ አፊዱ ካሰዳቡ እንጀደሙ ቶርበለማ ቶርበንሰዲ ታውደንዳ የሮሰነ ከሰቲ ዋኑ ጀተሙ ቀቡጀነ ለፈከኘ ጅሩ ገምታ አፍሪካውን ትጀደሙ ህንፉደተኑ ጀደኒ ይሰረት ጭቸኒ ህንፉደተኑ ጀደኒ የርገቱራኒ ቦዳ አማየሙኑ ህንፉደነ ጀኑ ዴቢብሮ በርባቸ ጆራ ጅሩ ሰደርካ ለመፋቲ ወሊንዱብን አከሂን ኦል በከኒ ጅሩ ዮሂን ኦልሞ ሀርከቻላ ቀበተኒ ያቹ በርባዳን ለመኑ ከነገርሲሱ ፈዲነ ገኛሚቲ
መሪነ ገኛ ገምታን አፍሪካ ገገ ሱረት ሃዮና ዱኛ ከነን ናኖ ሰነበከን ቆደገ መሳኒ ከንትባን ደምሰነ ገኛ ገገ ፈሙፊ ከነን ከነገገሰን ገምለመን ከንረቲ ወሊገላን ተውቀ በጀዱ ኦቦጌታቾን ሞቱማን ፌደራላ ሃሌላን ሰሚራ ገገ ሱሱን ነጋ ፈከን ቆጶፍነ አገሲሳ ከጀደን ኦቦጌታቾን እትፉፈኒስ
ጦር ሜዳ ላይ በጣም ነገሩ ጠንከር ሲል ከተማዎች አካባቢ ድሮን ማንጃው ይጀምራል። ግን የድሮን ድብደባው በሶስተኛ ደረጃ ሲግኒፋይ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ስለ ሰላም የሚያወሩት ነገር ትርጉም የለው መሆኑ ነው።
የሮካኒሲ ድሬ ወራናቲ የሮ ኢትጀባቱ ማጋለራ መርሱ ጀልቀባ ገሩ ሰደርካ ሰደፋቲ ሐሌላን ድሮኒ ኩኒ ዋኤን ነጋ ኢሳን ሆዴሰን ካንሂካ ሂንቀምነ ታኡ አገርሲሳ ሽሮርኬሱማን ሞቱማ ኦፊንጀዱ ኩኒ ዳኢመነ ጄሱን ዱበርቶተ አጄሱን ኡምነገመቹ አርጋቱ ታኡ አገርሲሱ ራካን ሀፌ ዋኤ ወሊን ዱቢ አራራ ካንኒ ኦዴሱ ገራ ኢሳ ኢራ አከሂንታነ አዱኛን በኩቀበ
ካነጫላ ዲገ ደንገላሲሱ ዋኒን በርባነ ጨራ ከራ ነጋ ገርጋረሙ ዱቃሰዳብን ሲተአ ማሬ ገምታ አፍሪካን ገገ ፈሙትርማቹፍ ቡልጂሲከኝ ያደዲ ሰጅራጀደን ማሪና ገኛ ከነራት ቃሞን ንብራ ታጀብዱማን እረት ህርማቱ ጀደ TPLF አካብደቱ ጌታቾ ረዳ ኢፍሰኒጅሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ደምሰነ ገኛ ከራገምታ አፍሪካ ገገ ፈሙፍ ጭጨ ከቀቡታው ሮቢ ደርበ በክሲጅራ ገሩ ኢፍሰ ገምታን አውሮፓ ፉልባነ ኩዳፉር በረኩማ ለማብድግ ደሚ ለመጀቹን ሮቢ ደርበ ባስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ፍደተመደብሲ ሲጅራ ገምታን አውሮፓ ኢፍሰ ባስ ከናን አሌላ ጠያረና መለይን ሞቱማን ኢትዮጵያ ገገሱ ነጋፍ አብዲጅሩ በላረቡ ሲጅራ ኤምባሲን ኢትዮጵያ ብራሰልስ ከሳ ኢፍሰ ባስን ዱቢማን ገምታ አውሮፓ የሮሄዱ TPLF ጎቸባዲ ሴረጫብሴ ሮአዳዳ እናራወቱ ብረደርቡ ፊለተንጀደ ኩኒስ መርሳ ሰደፋፍ ወልትቡይንሰ ጀልቀቡ አከሱመስ ገርጋርሰ ጠለነማ ቦባአ ተርካንፊ ወራና ጀጀቤሱፍ ኦልቼ ጀቹን ኢፍስኩኒ ማቴ TPLF ገመሳን ሞቱማን ፌደራላ ዱካሰ ዳቢንሰ ገርጋርሰ ጠለነማ ደቀፍሲሱፍ ቶልፈሜ ጫብሱዳን እረዴቢኤ ወልትቡይንሰ ጀልቀቤ ጀዴራ
ዶፍቶ ተገኘ ያለተሞ ክብጣተ ክብጣተ የሮማረ ቆጲ ከኘ ዋይ ኡመቶሮሞ ከነበክቱ ላተጅሩ ሰና አዳ ዱዳ ኦግበሩ አርቲ ሙዚቃ በርኖ ተከለቃፍ ጅሯ ዋሱማ ኦሮሞ ትፉለ ፈቴድ ያቱረት ሃዮታፍ ኦጌያ ደዳ አከስመስ በኢሌውጂ ወንሳኒ ዲኤስና ቶርበን ቶርበኒት ሰገንታ ከኘ ክብጣታረት ነው ይገጣ ያዶ ቆጲ ከነላልቺ ሰቀብደኒስ ሱር ሰገለን ዮካም በሬ ፈማኑ ፈርጉደንዴሱ
አየ ሰበበ ሎላዳንጋ ጉጂሊጣ አና ሶሮ በርጉዳፊ አናሌናኖ ሰባፊ ሰብለሚ ኡመቶ ተኪባ ግዱ ጅራ ጀዳሜኒ ነሞኒ ኩምኒ ኩደሻኒ ቄ ኢሳኒራ አከቡቃኒ ዋጅሪ ቡሳ ጎኖፋ ሶራ በርጉዳ በክዚጅራ ኦቦጉዬ ገላና ሆጀታኒ ዋጅራ ቡሳ ጎኖፋ አንቻ ነሞተን ካን ነሞቲኮኒ ካምቡቃኒ ሰበባ ሉዋሎሊንሳ አና አማሮፊ ቡርጂ ኢረቲ ታሲፋማጅሩኒ አከታይ ዱበታኒ ቡቃቶኒ ሞገመሳኒቲኒ ገርጋርሲ ከነማፊ ጅሩ ሙርታ ዋንታኤፊ አካኢሳኒ ሂንጌኝ ዱበታኒ በልናኒ ገባሳካነ ካኑ ኤሱ ገልሞ ዳዊቲ ገርሲት ደርቢና
ኦቡሰሊ ቱሬ ጅራታ ጉጂሊጣ አና ሶሮበር ጉዳቲ ማቲም ሲንሰደ ቀቡብልቻ ከጀደን ኦቡሰሊ ሰበበረኮ ነገኛ ዳንጋ ብርጅጅሩ ወልቀበቴ ቀየርገበቀኔ ቡቡሌራ አጀዱ
sababu dhibu kaanee fi walitti bu'iinsa naannoo deebi'uutiin ka jiru. Sababa sanii kaanee bukaanee nafichaa qotannullerraa kaanee ardaa mana qara keessa jirrullerraa kaanee akkasii amma kun naannoo caafii kun biyyootti dabaree namoota akkas fagaataniirani nulli amma kana addee jirrurraa kaanee amma gara bokossaa bitta gara uyyuuddoo jedhanuu akkas baanee achi jirram.
Agan fagaata ganda keessanirraa lattis hin jirtan kun.
Lakkoofsi hagi nuti jirru naannoo kiiloomeetira shan.
Agam ta'e amma erga qe'ee irra buqqaatani.
Hagi buqqaane.
Eeyyee.
Agaa bultii soddoma tokko fidne amma soddoma lama qaxxaamurii isaa fi gara bultii jaatama bulii isaa fi yoo guddatte buluma jaaf torba tokko akkas qabna.
Akkamitti jiraata jirture?
Akkitti jiraannu iyyuu hin jiru akkuma waaqaa jiraachuu jirra malee haalli nyaataa hin jiru. Amma kanaaf kun barbaadanii midhaan addee inni jiru barbaada ala bulaa halkan tokko baanee namni maasanyoo gabaa gurgurii sabaa amma kun adda galuu jira kalees adda galuu jira. Nyaata kun magaala gara aanaa surroo dhaqanii achi bitanii kaan gara ganda makkalaafa dhaqanii waan dhaggani bitanii midhaan hin jiru midhaan jiru widdii muti namni danda'e hin bitu. Kanaaf namni akkas rakkoo hammaataa keessa jira waaqi garuu nama dadee ka'ee lafatti nama dhiisu namni waaqi dadee waan nyaatu qabuuf jira malee namni rakkoo hammaataa akkasiirra jira.
Obbo Salliin irra deddeebiin bakka qubannaa kanatti haalli itti jiran hammaataadha erga jedhanii booda ammas lolli daangaa aanaa isaanii fi kan ollaa aanaa addaa naannoo kibbaa Burjii jidduutti ta'u itti fufeera jechuun dubbatu.
Kaleen giddallee roobii amma maasanyoolle naannoo mure'eef gandi keenya walitti tokkaa oolteetti rakkoon amma jirtu gandi waleenaa tokkochi bittaa ganda burjiitiin ganda jaa daangeessa. Yoo ganda kaaniin nagaa oolte ganda kaaniin walitti bu'an. Yoo gama ganda kaaniitiin nagaa oolte ganda kaaniin walitti bu'anii rakkoon nuti qannummoo gandi keenya tokkochi ganda warraa daangeessaa gama kaanii yoo nagaa oolle gama kaanii iddoo tokkaatu oolteen akkas walitti bu'anuu oolani bakka walitti bu'iinsi kun yoo guddate guyyaa tokkoo lama caalaa walirraan turu.
Obbo Nugusee Otichoos jiraata aanaa Soroo Barguddaati. Gandoota aanichaa rakkoon nageenyaa bal'aan keessatti mul'ataa jira jedhan akkasiin eeru.
Kun waleenaa waleenuma kun immoo cayii saganii jedhan waleenuma jala jirti. Garaan immoo naannoo Amaaroo kanaan kan wal qabatu naannoo ganda Sororoo Malkaa Jawwee Sororoo Odaati Neetarree Kajimaa warri kun Amaaroo wali waan walitti bu'anuuf xiqqoo warri kunii wal deebi'ee jira handa rakkuu dabalatee jechuudha.
Akka jiraattonni Gujjii Lixaa jedhanitti rakkoon nageenyaa ollaa ka'aana Amaaroo waliinii erga jalqabee ganna sadii taree jira. Ka'aana Addaa Burjii waliinii garuu dhuma caamsa darbe yeroo jiraataa naannichaa takka hidhattoota mootummaan Shororkeessummaa hin farraje ka waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniin ajjeefame jedhame hordofee gabaanaa Burjii magaalaa Soyyomaa keessatti jiraattonni nagaa Gujjii Lixaa 10 ajjeefamu boodaa jechuun ibsanii. Lola ergasii daangaa aanotii kana gubbaarratti jiruun wal qabateessi haga yoonaa namoonni 15,000 ol aanaa Soroo Barguddaa keessaa buqqa'u hangawee waajjira buusa gonofaa Soroo Barguddaa obbo Guyyee Galaanaa VOA'tti manii jiran.
Burjii fi Amaaroo wal qabatee gandoota 10.
Gandoota 10 keessaa namoota meeqatu buqqa'ee jira amma yoonaa gaka harkaa qabdan?
Abbaa warraa 2,246. Maatiin 13,776 walumaa galatti 15,722.
Ka buqqa'anii jiran jecha. Amma namoonni kun eessa jijjirure?
Gandoota keessa faca'anii iddoo buqqaasaarraa kanii gandi yeroo hin bal'ataniin gandoota keessa faca'anii jiraatan bakka jiraa itti goomtuutti gandooti zoonii sadii qaba zoonii fooyyee qaba keessa faca'anii jiraachuu jiran ganda gara ganda keessatti.
Warri kun qe'ee isaanii sadii seedi jira maaliin jiraataa jiranii maal quba qabdu?
Amma akka aanaa keenyaatti hongee waraana walqabatee rakkoo kanaa gulakkoo gurguddoo lamaanti jiran jettu. Dhaabbati ammoo kasaan nyaatan harkuma mootummaa eegatan malee wanni biraa dhaabbata warra dibijiniti marsan dhukkoo deeggarsa idilee ka ajiitti ka joobii wal qabatee santi deeggaruu biraa jiru. Sanuma eegatan malee wanni biraa deeggarsa bajaa isaanii godhamee wanni nyaataa hin jiru.
Waajjirri keessanoo gargaarsa maalii isaaniif kenne warra buqqa'an kanaatiif?
Gama mootummaallee wal qabatee dhaabbata santi ka midhaan joobii santi fudhatee gama lachuun hojjechuun waan santi jedhu jira marsa lama ji'a lama kennameera Torban kana keessallee galameera kaan booddee gara addaa kabiraa hin jiru.
Obbo Guyyeen ammas aanichatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an bakka hedduu waan jiranii fi to'annoon mootummaa gandoota muraasa qofaa akka dhaqqabu himanii kanaafis gargaarsi argamus warra buqqa'ee fi rakkoo hongeen miidhamee jiru gargaaruun rakkisaadha jechuun dubbatan.
Yeroo fakkeenyaaf deeggarsi argame isaan sadarkaa aanaarra yaadne isaanii yoo sadarkaa aanaatti immoo dhaqqabame yoo maallaqa fakkeenyaaf baankiitti dhufanii godina irratti akkasiin deemu. yo kama yo sadarakan midan nyata yo tate ana ratti ka dabata urjijin ana ratu fani furatan
rakona genya danga gujili tafi ana burjijiddu jirufuruf jarulembi ya sabota wallara ya la turanusi arari sabota kana jiddut hagayona himbu injira arari kuni sarkifachun jiratota ana sorrobar gudda midari na ideti fikanef satla jirachu armandura gabasunken ne yaritama gabasagale america galbudait adamara
Aye, kopi Kenya itanu kopi turbani labata tegistigamme wanar kak abudu nutimti itanit yata.
Dargagwoni University senani barathani ebifamani hoji barbadu tidemura ufi hoji akka ummatan karora goda chudan University Haramaya keessatti hambureeffame eddugalli Agricultural and Rural Incubation Hub jechuunis eddugala inkubeeshinii qonnaa fi baadiyyaa jedhamu dargaggoota hawaasa naannotii fi yuunivarsitii keessa dorgomsiisee yaada kalaqaa of keessa qaban carraa gara dhugoomsutti isaan deemsisuu danda'u uumafiiti jira. Hirmaattonni leenjii marsaa duraa fixanii kibxata darbee oggaa eebbifaman waan kalaqanii fi oomisha isaanii agarsiisaaf dhiyeessaniiru. Isaan keessa
maqaan kiyya Ballisa Yusuf Abdullahi Nanjaan yookaan Ballisa Yusuf Daabee jaamuniin beekama. Kaniin irraa si dubbisu jiru ammaan tana Yuunivarsiitii Haramaaya Kolleejii Wal'aansa Fayyaa Beeladaa yookaan ammoo Veterinarii Meedisiinii irraa hiijechu. Nuti barattoota veterinariidhaa nama afur taaneeti nuti dhaleessine proposaala Rabbit Farming and Marketing Project jechuun hilleef. Projekti hirleensa horsiisuu fi magaalaaf dhaleessuuti jechuudha.
Hiriyoottan isaa wajjin illeettiiwwan 15 Institutii Veterinarii Biyyoolessaa magaalaa Bishooftuutti argamurraa bitatanii hojiitti seenuu an ibsu Ballisaan illeettii horsiisuun Itoophiyaa keessatti baratamuu baatus faayidaan ishii garuu guddaa ta'uu ibsa.
Sadarkaa sanaan beekamne malee biyyoota ollaa keenyaarraa jalqabee hanqa guutuu addunyaatiitti hirleensi soorata foonii. Yookaan madda soorata foonii beekamaa jaamuudhaan beekamaa. Biyya keenyaatti yookaan Itoophiyaatti bakka takka qofa jira. Jechuun inni nu bishooftu jira. Ispeeshaalii eeriyaa nu marsee jiru. Biyya akka Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Somaaliland, even Jabuutii as ollaa keenya kanatti foon illeessaa foon akkaan beekamaa jaamee beekamuudha. Yookaan ammoo haalaan barbaadamu.
Foon ishii nyaataaf oolu malees waan biraa illeetti irraa argamu baay'eedhaa jira.
Hilleensarraa prodaktiin biraa yookaan ammoo oomishni biraa kan nuti oomishuuf deemnu oomisha pilaazmaa isaati. Pilaazmaa isaa jechuun dhiiga isaa jalaa qabu yookaan dhiiga hilleensaa jalaa. Pilaazmaan hilleensaa yookaan pilaazmaan raabitiidhaa kun iddoolee yookaan ammoo dhaabbilee qorannoo gurguddoo jaamanii beekaman hunda keessattuu akka malee barbaadama. Ammaas qaaliidhaas.
Garee Ballisaa wajjiniin walumaa gara sirna eebbaa Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti kibxata darbee godhamirratti an hirmaatee garee sagal ture. Fakkeenyaaf lamaan tokko kaasudha. Kuduraa naannoo sanitti beekamu kaasimiroowaa jedhamurraa juusii dhugamu warri hojjete xaafiidhaaf qoocorraa paastaan oomishe akkasumas maxaaxisarraa marmalaataa gareen hojjete keessa jiran. Gareewwan kun hundumtuu mataa mataa isaanitti doolaarii Ameerikaa 2400 kennameef. Dr. Gitaachoo Shaambal Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti qarqaara piroofeesariiti. Bu'uureessaadhaaf hoogganaa edduga. Leenji kana kenneeti. Dhaabbanni dinagdee Master Card jedhamu karaa dhaabbata biyyoota Afrikaa hedduu keessatti dinagdee gama qonnaa irratti hojjetu Ruforum jedhamuutiin proposaalii galfatanii bajeta oggaa lamaa kennamee fi sagantaa kana calqabu ibsan Dr. Gitaachoon.
Alaamaa ammoo Local Youth Group izi akkaabi yaallu akkaabi wattaatochinaa graduate tamaariwochi. Graduate yaaloo yaalu undergraduate.
Kaayyoonsaa dargaggoonni as hawaasa naannoo kana keessa akkasumas barattoonni gaafa eebbifaman gad ba'anii hojii barbaaduurraa nuyi asumatti isaan onnachiisne beekumsa barbaachisaa ta'e hoo kennineef hojii biraa eeggachuurraa ofumaan hojii uumanii walqaxaruu danda'an yaada jedhuun egaa hojichi kan jalqabame.
ዩኒቨርሲቲ ነርማያ ቆቴ ቡልቶታ ደርገጎታ ፊድ ወርቶታ ረትት ይፈቹዳን ፕሮጀክት 1 ባዬ ቀባቸው አንዱበተን ዶክተር ጌታቸውን ቢፈከናን እዱገል ኢንኩቤሽኒ ጀልቀበሜ ለእንጂ ሰምቶን ኤቢፈሙን ገሩ መርሳ ድራታ ኡዱበተን ሰገንትቸ ማልተደጎደ
ልጆቹ ወደ ኢንኩቤሽን ሀብ ውስጥ ሲገቡ ከኛ ጋር ግራንት አግሪመንት ይፈጽማሉ። ምንጽሙት ምንድነው የተወሰነ ኤክስፐሪመንት አለን እንሰጣቸዋለን ሐሳባቸውን ወደ ትግባር የሚቀይሩበት
ጆሌን ኩን ገረ ግዱ ገለል እንጂ ከለቃ ከነ የሮሴነን ያዲሳኒ ገረ ሆጂ ጅጅሩዳ ወሊ ገልቴ መለቴ ሱቲ ጅራም ሞዴሊ ከለቃን ሆጂ ኡሙ ከናው ወኒ አደሰ ጎዱሲ ሙያላ መሰዲን ዋን ኡሙሚቲ ዋን ሙለቱ ቀበተማዳን አርጉ ደንዳ ሙረቲ ጥየፈና ካዩንሳ ጆሌ ያደ ጉዳ ቀበን ፍረኔ ያንሳኒ ሆጂቲ ጅራሜ ዋን ሆጀተን ሱን ገባዳ ፎዲያቴ ነምኒ ቢታ ዋን ጀዱስ እንላላ
ሰምቦደ ሲርማቶኒ እድጉልቸ ሴናኒ ቶርባን ሰገሊ አመኩድ አለማቲፍ ለንጂን ጀባንኪ ነማፍ ገረበሊሳ ዴብና ይጋ በሊሳ ሂሪዮታ ኬወጅኒን ኦጉማ ኬሰኒ ዩኒቨርሲቲ ኬሰቲ ኢሌቲ ሆርሲ ሱዳን ፈይዳ እን ቀቡለ ሐዋሰ በርሲስተኒ ገራ ዲነግዴት ጅጅሩፍ ያላ ትጅርተኒ ኤጋ ጉያ ኢባ ኪብጣ ተደርቤ አከን ሱራ ኢበረቲ ካፈሜ አርጉቲ ፎን ኢሌቲ አፈልተኒ ነሞታፍ ዴስተኒ ተዋገርሲሰፍ እነሞን ሲኒ ደምደመኒ
ጀልቀበረቲ ነሚና ንሲየሩ በርባዱ ኢትያና ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ አረማያ ፕሮፌሰር ጄላን ወልይ ነመሁን ደዱረ ነሚ ኮተቴ ዋንከነ አፋንሻቲን እንደመ ኛቴ እሽ ኢትያን ሱዳናሞ ጌታቾ ኢትያና ፕሬዚዳንት ገመሪ ሸርጂቲን ፈጅሩ ዶክተር ተስፋይ እንዲዛኒቱ አቺ ወራጭ ዱፋን እንደመኒ ጅራን
እሲኖ ደንምተኒ
ለጆሶ ኛቲ ነከም ነማኛት ስነሬዱ ወጀልቀብማን ይልንቲ
ወራ ወጅን ጀልቀብዳን አፍራንኬ ስንጀቹራ ካሮር ከሰማል አኒሮ ባዬ ወነን ቆረን ወረቱ ጀተሙ ገዲበሄ ኡማኒት ኒሮ ተጃጅለሙ ወከንሞ ደርገጎነም ሆጂ ጠበጅሩ ሆጂ ቲነካ አርገቱ ወኒ ጎደሙ በላም ሰንጎቹ ደፍቆር ከሰማል ፈካታ
እዱ ገለቶ ምኩኒ ጋፊ በሬዳዳ ዋኑ ምንቱ ጀቹ ወርባኑ አትሽኑ ጋፈት ፕሮዳክት ምንቱ ፍላነኩ ዋኑ ሙጉማ ከኛ ወልቀበት ወልአኑ ዳ ተጃጅሉ ዳ ኦሚሽ መከናው አስባስኒ ሐዋስኒ ቢፈሶራታ ዲናከ ኢትፈይ ደሙ ጉዱዳ ጀልቀበ ፕሮሞሽን ራይገለንጂ ሐዋስ ከሰደኒ ሜዋይ ለሳማል ዘይታ ፎንሻ ከነሽላ በከኒ ዮሐን ሁበተኒ አገም ተከፋይዳ ቀባ ማልፍ ኪሻ ቀባ እኙ ባሪዳ ዋንጆ ሲላ ሁበተኒ እዱ ተከጀቱ ናማፊስ ሆጂ ጨራውጂውማ ሐዋስኒ ኒስ ፈሰቶ ማሐርገ ለማንረ አኩመሽኑ ደጎ ጀርተን ሆንጌ ነከመለ የዱማት ድራ አንከነ ፕሮቲኒ ቲንዳይማ ሜቃቱ ኢተው ድራ ቦረና ከሲ ባለ ያከሲ ፈኒፍ ንቲያሞ አንከነ ገመ ፎኒ ቲንጅሩ ኸነ ሂር ኢሻ ታቢሌ ቆረኖ ካናኑ ቴኝቲ አርደለ ጉዳ ኮፒ ኢረጀራ
ኮፒ ለበታነ ራስ ከነማን ጥምረሜራ ቶልበን መተዱሬ ብራ ኮፒ ብራቲ ወልት ዴቢና አኒ ትክስት ገመቲ ነጋን
ዳውቶ ታውደጌ ፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለ ከሳ ሳለም አወለካ ጅልቀበ ያገሳ ሰዲቲ ተሶ ከኝ ሳተላይት ኢትዮሳት ከነማ ገዲረቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስት ረት ለኮብ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶ ታውደጌ ፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጀቡቲቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶማ ከሶማሊያ ቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያ ቲቭ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ድግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ድዋጃፍ ኩመጃፍ ድብለማፍ ድግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንዴሱ
አየ ሰገለና አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ቆፒ ሀራፍ ቀቦሱ መረትራውታ ቆፒ ሲቶኒ ሰገንታ ሰገሌ አፋን ኦሮሞ ዋን ወጅኒን ቱርታኒ ፍሲን ገለተ ፈጫ ቆፒ ጋፋ ኡብጣታቲና ሞለት የቡንት በከጅተን ፈያታ ነጋት ብለ